Banyarwanda kazi nitwa Karuranga nkabari jyewe uhagarariye ishyaka ry'abaturage. Icya mbere mbanje kubaramutsa mwese kugira amahoro. Banyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda, umwaka w'ibihumbi 2012 urarangiye. Nta gushidikanya yuko ari umwaka w'ibyishimo, akababaro, hamwe n'akarengane ku Banyarwanda b'ingeri zose. Banyarwandakazi, hari ibintu byinshi ishyaka ry'abaturage ryagezeho mu mwaka w'ibihumbi 2012, cyane cyane ku ntego yaryo yo guharanira kwishyira kwizana kw'Abanyarwanda, kubaka igihugu gishingiye ku kuri demokarasi, ubutabera, kandi n'igihugu gishingiye ku nkingi iranga Abanyarwanda bose, atari inkingi y'ivangura ry'amoko. Banyarwandakazi, umwaka w'ibihumbi 2013 rero ishyaka ry'abaturage rikaba rizakomeza guharanira ubumwe no kwishyira kwizana kw'Abanyarwanda bose. Banyarwandakazi, ikindi nanone ishyaka ry'abaturage rizakomeza guharanira yuko umuvuka Rwanda wese atazongera guhunga kubera ibitekerezo bye bya politike, ishusho ye, cyangwa akarere. Banyarwandakazi, umwaka mushya w'ibihumbi 2013 tutangije n'icyizere yuko ari umwaka ushobora kuba uw'impinduka mu Rwanda hamwe no mu myumvire y'Abanyarwanda bose rusange.
Mom.
Banyarwanda kazi kubyerekeye ibibazo dufite mu Rwanda ishyaka ry'abaturage risanga Kagame atariwe kibazo u Rwanda rufite nkuko bamwe abanyarwanda babimwomekaho umunsi wose cyangwa bahora babiririmba. Ikibazo abanyarwanda dufite ni ikibazo cy'ubuhake no guhakirizwa. Ubuhake bwaciwe muri 59 ku mpapuro ariko bwadusigaye mu maraso, mu ngendo, mu nseko hamwe no mu bitekerezo byacu. Ubwo buhake no gushaka guhakirizwa nibwo butera system y'akazu yo tuvuga ntiyariho kubwa Kayibanda, kubwa Habyarimana na nubiriho kubwa Kagame. Ubwo buhake nibwo butera mu nyangire ubwo abanyarwanda bacerereza bagenzi babo bakababeshyira kugira ngo babe babinkundwa akazi kugira ngo babe bagororirwa. Ubwo buhake nibwo butera ubutegetsi bw'igituza ubwo abo ngabo babakoze akazu basanga ari nta wundi bakwemera ko bakorana nawe igihe abatemeye ako kazu. Ubwo buhake nibwo bushingiye ku karere, ubwo buhake nibwo bushingiye ku ivangura ry'amoko. Ubwo bamwe nubwo bari mu mahanga bafite ubwenegihugu bwa Amerika, ubwenegihugu bw'u Europe n'ubundi bihugu bakaba bazwi nk'Amerika, bakaba bazwi nk'aba Europeans batarebye uko basa, batarebye inshusho zabo ariko bo batekereza yuko u Rwanda rutagomba kubaho rwo rutarangwa n'imuryane w'amoko abahutu, abatwa n'abatutsi. Ibyo rero ubwo buhake bwo gushaka guhakirizwa nibwo bushaka bumva iteka ryose abantu baba bavugira mu moko yabo kuko ari nta kindi kintu babe bafitiye kuba bageza ku banyarwanda bagasanga igihe bahise mu moko yabo ariho bashobora kugera ku byo bashaka banyarwanda banyarwanda kazi ubwo buhake nibwo butera guhora kuko nibwo butera munyangira kandi bukaba ari bwo butera ubwikanyize mu banyarwanda system rero iyo yibuhake yatangiye muri 59 kugeza na nubu iracyariho banyarwanda banyarwanda kazi ibibazo byose rero byo twaje tugira bitewe n'ubuhake no guhakirizwa nibyo bintu byazanye biriya byamoko amoko akaba ariyo yavuyemo icyorezo cyorekeje abanyarwanda kuva muri 59 na nubu ngubu icyo kintu cyamoko kaba kidukurikirana icyaka rero ry'abaturage rikaba ryamagana ibyo bitekerezo bishingiye ku moko banyarwanda banyarwanda kazi iyo system rero yatangiye mu 1959 kugeza na nubu iracyariho yatangiranye ndamunye umutwe izungurwa na Kayibanda ayisigira Habyarimana nyuma itoragurwa na RPF icyaka ry'abaturage risanga kugira ngo impinduka nyazo zibeho nuko sistemu yose ya RPF yaseswa naho kuvuga yuko tugomba kuvanaho Kagame gusa ndavuga Kagame wo kukuboko kw'iburyo noneho iyo sistemu ya RPF ikamusimuza undi Kagame wo kukuboko kw'ibumoso ntacyo bizamarira rubanda kandi byo abanyarwanda sibyo bakeneye ikindi nuko ishyaka ry'abaturage ritanura Kagame nk'umuntu ku giti cye hamwe n'ibyo akora mu rwego rwa politiki ishyaka ry'abaturage riharanira guhindura ubutegetsi bwa RPF ntabwo rirwanya abantu ku giti cyabo bari RPF ikindi nuko ishyaka ry'abaturage nyuma y'imyaka 18 RPF iri mu bategetsi risanga nta bindi bitekerezo bishya RPF ifitiye u Rwanda n'abanyarwanda iyo kaba ariyo mpamvu nanone ubutegetsi buriho bwa RPF bugomba guhindurwa ishyaka ry'abaturage risanga amaraso yamenetse y'abanyarwanda ari menshi kandi ko nta wundi muntu ukwiriye kongera kumena ayandi maraso ya mugenzi we ishyaka ry'abaturage risanga igihugu cyuzubakwa n'ubwiyunge bw'abanyarwanda twese kandi impinduka zikabaho mu matora aho uburenganzira aho ziha uburenganzira abanyarwanda kwitorera no kuvanaho ubutegetsi bakoresheje mu matora nubwo tubona ibiri mu Rwanda rwose ari umwaku ariko ibyo byose birashoboka kandi bije bibaho no mu bindi bihugu byinshi no nko muri Egypti niko byabaye banyarwanda banyarwanda kazi iyo niyo nzira yafasha abanyarwanda kugira ngo twubake u Rwanda naho nzira y'igituza izatuma abandi banyarwanda bari mu Rwanda ubu ngubu bahunga nabo nibagera hanze bazongera bafata imbunda bagaruke batwirukane iyo rero niyo mpamvu abanyapolitike tutagombye kushaka kumena amaraso kubera inyungu zacu tutita kuri rubanda banyarwanda banyarwanda kazi ntaho impinduka z'igituza zizubaka u Rwanda rwacu ahubwo zizahora zidukora mu nda gihe cyose iyo niyo mpamvu ishyaka ry'abaturage rizakomeza guharanira amahoro igihe cyose banyarwanda banyarwanda kazi hari zimwe mu nyandiko zigeze gusohoka muri murandasi ziga ngo yuko Perezida Kagame azicwa mu mwaka w'2013 nyuma hakabaho iyindi genocide ngo ubwo ikibazo cy'u Rwanda niho kizaba gikemutse ishyaka ry'abaturage rikaba ryamagana cyane ibitekerezo byose bigamije kumena amaraso y'abanyarwanda bose, kandi rikaba risanga ko nta munyarwanda ukwiriye kwishyira hagati ye na Kagame n'Imana ye cyangwa n'uwundi munyarwanda wese. Ibitekerezo bimeze gutyo bikwiriye kwamaganwa n'abanyarwanda bose bakunda amahoro. Yes, twavuga yuko leta ya RPF yisha abantu, icyo nta guhakana, ariko niba mu Rwanda harabaye genocide y'abantu miliyoni imwe, nanone leta ya RPF gakomeza kwica abantu, nta mpamvu igituma hashobora kwiyongeraho umunyarwanda umwe kuri abo bose bapfuye. Banyarwanda, banyarwandakazi, abanyarwanda tugomba kumenya yuko nta numwe ufite uburenganzira bwo gutwara ubuzima bwa mugenzi we, kandi yuko amaraso y'abanyarwanda asharira kumurusha umuravumba kandi akaryana kurusha amavubi. Nta munyarwanda uzamena amaraso ya mugenzi we ngo bizamugwe ineza.
Oh,
Banyarwanda kazi kuri leta tariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda muri uno mwaka dutangiye hazabaho amatora y'abadepite mu Rwanda. Ishyaka ry'abaturage rirasanga ibizava muri ayo matora ari ntacyo bizamarira Abanyarwanda. Impamvu ni uko u Rwanda rutazagira amatora asusurutse cyangwa yanyakuri igihe amategeko agenga amatora atari yavugururwa. Ishyaka ry'abaturage rizakomeza guharanira ivugurura ry'amategeko agenga amatora kugira ngo abaturage bazashobore kwitorera abadepite n'abategetsi bumva bishakiye. Tuzakomeza rero kumvisha ibihugu by'amahanga cyane iby'inshuti y'u Rwanda yuko bigomba kurega gushyira igituza kuri leta y'u Rwanda kugira ngo babe bavugurura amategeko ashingiye ku matora. Banyarwanda kazi, u Rwanda rwagize impunzi kuva muri 59, 61, 62, 63, 72, 73, 94, na n'ubu impunzi zikaba zihunga. Ishyaka ry'abaturage rikaba risaba leta y'u Rwanda yuko yakingura amarembo kandi ikavugana na opposition kugira ngo impunzi zitahe mu gihugu cyazibyaje. Ibyo ishyaka ry'abaturage rizakomeza amahame yuko impunzi zose zatahuka kandi yuko u Rwanda rutazongera kugira impunzi. Banyarwanda kazi, mu Rwanda hari imfungwa zigeze ku bihumbi 67 muri kino gihe. Izo mfungwa zikaba zimazemo imyaka irenga 18 bari mu munyururu. Hakabamo n'abana batoya bashobora kuba baravukiye mu munyururu. Banyarwanda kazi, ishyaka ry'abaturage ryemera genosida yakorewe abatutsi mu 1994. Kandi nanone rikemera umurimo wakozwe na gacaca kugira ngo rucire urubanza abantu bakoze ibyaha. Ikindi nanone ishyaka ry'abaturage rikaba nanone ariko nubwo ryemera gacaca rizi yuko gacaca hari abantu bayikoresheje nabi ku nyungu zabo. Abo bantu bakaremera Abanyarwanda bagenzi babo kugira ngo babanyage ibintu byabo. Ishyaka ry'abaturage rero rikaba rivuga yuko abantu bose bakoresheje nabi gacaca ari abategetsi, ari abacamanza, bose bakoresheje gacaca ku nyungu zabo yuko abo bantu bakwiriye gukurikiranwa bagahanwa, na ndetse abantu barenganijwe bakaba barihirirwa ibintu byabo. Banyarwanda kazi, dusubiye ku kintu cy'abafungwa. Banyarwanda kazi, dusubiye ku kibazo cy'abafungwa, tugasanga imyaka 18 iyo bamaze mu munyururu ari igihe kinini. Bikaba byiza rero yuko abo bantu bafungurwa. Niyo mpamvu ishyaka ry'abaturage risaba leta y'u Rwanda kugira ngo ibe yafungura abo bantu. Icyakabiri, ishyaka ry'abaturage rikaba risaba Abanyarwanda bose kugira ubwihangane ku bwiza bw'igihugu cyacu, maze aba bantu bafungurwe basubire mu ngo zabo. Banyarwanda kazi, ntabwo gufungura abo bantu bamaze imyaka irenga 18 mu munyururu bizapfa bya genocide cyangwa ngo bihanagure ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko icyo kizaba ari cyerekana ko Abanyarwanda twakwihanganira ibibi byose byageze mu gihugu cyacu. Ishyaka ry'abaturage rero rikaba risanga abo rubanda rugufiya ibihumbi 67 biri mu munyururu barashutswe n'abanyarwanda babategekaga abo bategetsi icyaka ryo baturage ligasanga ariwe bakwiye gukurikiranwa hose aho babo bari maze bakazabazwa ibyo bintu byo bakoze icyaka ryo baturage rero rizakomeza guharanira yuko izo mfungwa zafungurwa vuba banyarwanda banyarwanda kazi urwanda rurimo impfubyi nyinshi abapakazi abasaza abakecuru ibimuga n'abandi bantu b'ingeri zose bamwe bicwa n'inzara kubera amurererwa yabaye mu gihugu cyacu icyaka ry'abaturage rero rikaba bisaba leta yuko yakwita kuri abo bantu kandi icyaka ry'abaturage rikazakomeza guharanira kugira ngo abanyarwanda bose bahabwe agaciro kimwe mu gihugu cyabo banyarwanda banyarwanda kazi icyaka ry'abaturage nanone rizakomeza guharanira ubwigenge bw'u Rwanda n'abanyarwanda kubaka igihugu kitavogerwa na buri wese wushatse kubaka igihugu kirwanya akarengane ubuhake ivangura ry'amoko ubuja kandi igihugu gishingiye ku mategeko icyaka ry'abaturage rishaka igihugu kigomba gukorerwa na bene cyo batagombye gutekereza abacanshuro icyaka ry'abaturage rishaka igihugu abanyarwanda aho bagomba kwicara ku giti cyabo nk'abanyarwanda bakaba bakemura ibibazo byabo bibareba batagombye gutegereza abacanshuro banyarwanda banyarwanda kazi u Rwanda ntabwo ari swimming pool buri wese wusanga aho amara gasimbuka akidumbura mu mazi ayajaburira abandi icyaka ry'abaturage rizakomeza guharanira inyungu z'u Rwanda mbere ya byose kuva mu mwaka wa 1600 abanyarwanda barwana n'ibindi bihugu batunyaga ubutaka tukabwigaruza iyo niyo mpamvu ubu dufite igihugu cyacu cyitwa u Rwanda ntabwo cyavuye mu ijuru ahubwo nuko abatubanjirije bagiharaniye bakanakitangira icyaka ry'abaturage rero nta munsi n'umwe rizatohoka kwitangira u Rwanda guharanira u Rwanda mu buryo bwose nubwo byaba ngombwa kurwana tuzarwana turwanirira icyo gihugu
Sushi, miso shiro tempura, I'm ekonomi yake. Wanda sino daiko butsu.
Boku wa onaji.
Boku wa nihonjin.
Kwese turume.
Sona koto kengenai.
Boku tachi wa kyodai.
Turamara
sono uta ga kimi no moto e.
Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ndashaka kubibutsa yuko abaturanyi bacu bo muri Democratic Republic of Congo muri kino gihe bari mu bibazo bibi, ibibazo by'intambara. Ishyaka ry'abaturage rikaba ribifuriza cyangwa ryifuriza Abanyekongo bose kuzakemura ibibazo bibareba nk'Abanyekongo, kandi mu nzira nziza batagombye kumena amaraso. Icyaka ry'abaturage rikaba ryishimiye rero imishyikirano y'Abanyekongo bagirirana mu gihugu cya Uganda igamije kuzakemura ibibazo byabo bibangamije mu nzira y'amahoro. Tukaba rero Abanyekongo hamwe n'abaturanyi bacu bose tubifuriza ibihe byiza by'imbere mu gihe kizaza. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ishyaka ry'abaturage rirashimira Abanyarwanda bose barishyizemo icyizere kandi n'abakomeje kuriyoboka kuva ryavuka ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatanu 2010. Turabashimira kwitangira igihugu cyanyu n'umurava, ubwitonzi hamwe n'ubushishozi bureba kure. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, umwaka w'ibihumbi 2013 ishyaka ryanyu rizarushaho gukomeza umurego mu gushimangira ibyo rimaze kugeraho, hamwe na none no kunguka ibindi bitekerezo bishya bigamije kubaka u Rwanda rwacu rw'ejo. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, inzira yo kubaka igihugu ni ndende cyane. Ubundi ibirimo imikuku hamwe n'amahwa menshi cyane, ntawayigenda umunsi umwe ngo ayirangize. Ariko icyangombwa cyangwa igikomeye nukui jenda abaza kwaja akamenyinzi tizi ziri muri iyo nzira uko zisa nuko zimeze naho ziri nuko azazinyuraho kandi kindi akabazi uko azagirayo icyo ashaka nuko azakibona icyo nashaka rero kubabwira nabwira yuko ishyaka ryanyu ry'abaturage rizi icyo rishaka kandi rizi uburyo rizagira ku ntego yaryo yiyemeje kugeza ku Banyarwanda 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 kazi igihe cyo kumara ku rugendo rero si ngombwa igikenewe ni ugukomeza urwo rugendo kugeza igihe ruzasozwa icyo nkaba ari cyo nsaba Abanyarwanda yuko mudakwiriye gucika intege ahubwo dukomeze dufatanye tuzasoza urugendo rwacu ntabwo icyaka ry'abaturage rero rizigera ricumbikisha imigambi yo gushakisha cyangwa yo gushakira Abanyarwanda n'u Rwanda amahoro Banyarwanda Banyarwanda kazi nuko nari nababwiye yuko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri wari umwaka urimo ibyishimo amarira agahinda n'akababaro Banyarwanda Banyarwanda kazi nkaba rero nifuriza amahoro Abanyarwanda bose umwaka utagendekeye neza kandi n'abarwaye nabo nkaba mbifuriza kurwara ubukira aba nanone ishyaka ry'abaturage byifatanyije n'Abanyarwanda bose abawugiriye mu ibyago kandi zakomeza kubafata mu ntege igihe cyose Banyarwanda Banyarwanda kazi ku giti cyanjye bwite n'ikishyaka ry'abaturage hamwe n'isangano radio y'abaturage nkaba mwese rusange mbifuriza umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'amata n'ubuki kandi uzabageze ku byifuzo byanyu byose mushaka mugira amahoro